Uma singena ikhathini zenhlupheko njengoba sonke singena kuzo. Kuyinto yokugcina ukuthi singacabanga ukuthi lenhlupheko ingaba isibusiso. Kahlehle. Kuba nje empelo ngasebenzela amagama awahlanganise inhlupheko nesibusiso. Angikubi ngelele impilo ngamukele futhi engosini efresh. Ngingusibono Bithi Ngema ongumlomo ka Bennett Diamond we Christian Networks. Njalo uma sinamaphupho ngekusasa, siphupha ngezinto ezinhle nezibusiso. Akekho noyedwa kithi ohlala phansi acabanga afise kuze isikhathi senhlupheko nobunzima. Ukuhlupheka siyakubalekela njengesifo esiwumashanela. Futhi ngenxa yokuthi akekho noyedwa kuthina ofuna ukuhlupheka, kulula ukuyikhahlela uyibekele kude lento yenhlupheko nesibusiso. Umphostoli Paul kwakuyindoda eyike ejwayele kokubili inhlupheko nesibusiso. Nansi indlela abeke ngayo kwabaseFiliphi 1:29-30. Ngokuba ngenxa kaKristu nabelwa ngomusa, angisho ukukholwa kuye kuphela, kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe. Nikukho khona lokho kulwa enakubona kimina, nakalokhu nezwa ukuthi kukumina. Kungani uNkulunkulu ekubusisile? Ubusise kanjani? Ngeyindlela eyikhonza uKristu. Isibusiso sakhe kuwe asilethele ukuphela kuwe singadlulelanga phambili. Zimele kube ibusiso zigeleze, igelezele empilweni zabanye abantu ngawe. Lona iphuzu lokuqala lapha. Ebese kuthi lesibili, ngelokuthi kunye nalezo ibusiso, kuziqho lokuhlonipheka ngokuhlupheka, ukuhluphekela uKristu ngesikhathi zigeleza ngawe. Ngakho ngokuzayo, ngamhla uze ukuthi itshe seliganga omunye umhlathi-ke manje. Leso sikhathi kanye ohluphekela uKristu ungene kukho ngenhliziyo enhle, ngomoya omuhle, uqhubeke uvumele izibusiso zakhe igeleze ngawe, zibusise abanye, khona esikhathini kanye sokukhameka zinhlupheko zakhe. Ngokobili kuletha inkazimulo kuKristu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion ye-fresh nsuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Angicela ukuphindela 067-706-0077.